kurid markeebada dhibaatooyinka shil gidisna la xiriira amni darro iyo dhac kala kahi bulshada degmada Bardaale taasoo la kijiyey sidii mootooyinka la malugaalayda sidii ay sheegeen maamulka degmada Bardaale ee gobolka Bay si arrintaasi walaa qabada iyo waliba laamo amniga iyo asaarna amar la kuroojay isticmaalka mootooyinka la malugaalayda ka shaqeeya waa degmada Bardaale gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcase ayaa awaamir ku saaray mootooyinka sharci darrada isla markaana dhibaato badan la kijiyey sidii bulshada u soo nanka baaqay mootooyinka inay u hoggaansamaan awaamirta iyo hasaarna
shirka jira wali ku saabsan wali kula hadalay la marxad guud ahaan wali digniin siyaana mooto la malugaalay degmada Bardaale iyo mamnuuc ku ata taas oo uu ogaani iyo dhibaato badan ka hayta deegaanada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed oo war kasta in fududaysa wali khaasatan wali in ka deegaanada dadka la malugaalay wada in 25 km ah min ciidamadaas oo horgalka ka hayo roondada baahay ee nas dhiban geega ku bilaawto mootadii la ka araga min 25 km ah min la ka araga walaa qabsada mas'uuliyadii lanki wadi ilanka dirsiga qaada taas digniin wal indirahayna dadka mootoleeyte oo lunku taag waay doona diidan geeba degawne hamina tan ciidamada roondada guud ee la horgalka ka hayo 25 km degmada Bardaale ka hayo wali ku dareer waayna mootiyalkaas marka ogaadeen geenka digniin walaay uu ku kubacda lanki mooto oo 25 km degmada Hamiinka wada tilaabada lagu qaaday kulli insha Allah ta'ala i walaay qabada u sii masuuliyad qaada taas gudaha shacabka iyo dadka dhalinyarada mootiyalka yaan laha
inii kal gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Arcase iyo waliba kale uu soo mamnuucay in magaaladaasi lanka gado korna isla markaana lanka isticmaalo korna baa halka mar la isticmaalo si lanka horseeda dhibaatooyinka iyo bacdaasi jeesidaas isla markaana lan dhaqan geliyay go'aanka ku baahi wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada Koonfur Galbeed Soomaaliya
talamaad meel taa wali ku mamnuucay Soomaaliya dhon bac wasaaradda federaalka isbeddel cimilada ee tan Koonfur Galbeed ba gudaha wali la qaaday in adduunyada ee khaasatan Soomaaliya dhon bablu ku macnuur wali in ka baaqana ganacsiga reer Bardaale in lanka arag korna bac midow wal mamnuuci dawladda diidi walaa dawladda diidi sidii ba walaa ka aragtay dawladda marka wali fadaana in la kuwaanto dukaame haanka jaraagna meel isku dhika lan gado korna dukaankii todobaad gudantii oo ka aragna bac midowna wali waa qashinkan lan gubi hoobilaayr taasna saasalana gudaha wali ka baaqana hay'adaha samafalka ee ka nool degmada Bardaale wali hanu deeray dad qaxooti oo ku kooy luuq dadkaas oo ha barakee dagaalada ku dhayn luuq dad ee hoola joona shalay siin ba ogdin ku gubdeen maaglin gubi oo ka barakacay iyo ma diilo daal dhaahteen dagaalanka darami dadkaas wali taatsiin iyo biyalkaas jiinshay insha Allah taala dad horraca degmada Bardaale deeri taas sayidaha iyo gobolkan roogi aan degmada roog wala faana in dadkaas lagu gurmado wasaaradda gargaarkan wali ka baaqana iyo hadii la ogaado dadkaas in ka dirsi degmada Bardaale idaa maasan wa salaamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh
laamo amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudooyinkii ka dambeeyay waliba iyo xoog saareena sidii magaalooyinka lanka mamnuuc ilaa mootooyinka la malugaalayda iyo sheegan in dhibaatooyin badan bulshada lanka jeesidee inkastoo iyo jiraan dhalinyaro badan oo ka shaqeeya sidaas